Mimi Dar es Salaam ya mtoto wa Kariakoo dumela mende jambazi Kilimanjaro na Chugania huko pia ni hongo juu ndo makazi nilisha sota kwa miguu jua linachoma saa saba kama chokora ila leo ona nipo juu RIP baba ruge mutahaba kaifunga nja touch it a watu wote kwenye jiji pop champagne baba imebidi ita toto ndogo ndogo toto migi leo na furaha leo na furaha aseta chita watu wote kwenye jiji kupop champagne baba imebidi ita toto ndogo ndogo toto migi leo na furaha leo na furaha hey yo my cheesy water one superstar Julie Sykes number one superstar tabu kikambo night one and superstar aha superstar okay superstar. Hey yo my
Nenga kino mabegani Superstar toka kilwa road ya kuna lami Kabla lichiwani kumpa kajala majani Baa zote masaki hapo tabata kuna nyani Tunawicha siku zote na
Roza umbara Roza umbara Roza umbara
Kepa na baka
Wakale msiri zote uliza lango la jiji Miki pata chochote na lipa pango kwa bibi Kiono spatikane juwa niko zangu angani
Kama siku Dubai bazi niko Marekani
Tachita watu wote kwenye jiji Kupop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi Leo na furaha, leo na furaha Ase tachita watu wote kwenye jiji Kupop champagne baba imebidi Ita toto ndogo ndogo toto bigi Leo na furaha, leo na furaha
Hey yo, my cheesy water one
Superstar
Julie Sykes number one
Superstar
Tabu Kikambo night one and
Superstar
Aha
Superstar
Okay
Superstar.
Hey yo, my cheesy water one
Superstar
Julie Sykes number one
Superstar
Tabu Kikambo night one and
Superstar
Aha
Superstar
Aha
Superstar
What's up, Wano?
Superstar
Boxing Promotion.